amenipatia. Tazama mikono yangu, aliyoniahidi amenipatia. Mke mwema, watoto wazuri, maisha ya amani amenipatia. Mke mwema, watoto wazuri, maisha ya amani amenipatia. Tazama mikono yangu, aliyoniahidi amenipatia.
Kweli Mungu hasemi uongo, adangani ni kweli tu. Kweli Mungu.